Etinibe studio kalangu eden godi yande joyi na wintori mintaji sappo e joyi habaruji e fulfulde. Kori jamone modon sumana man janganta habaruji di ko e kibaruji do tawa filla rafinde na gondar leydi Niger hippitere wadi to enda tawete gangam leydi Difa fane goto mayi agades du ko no himbe goddo felli mota gongama jappo no wonde himbe. En kalando filla fijoji pirto balli kanyindu konda no tawa ele habaruji min di. Faana yewtere men pindal en kalando filla fijo wietego badminton ko woni dum hedi wadirte on paman dum e labaruji nani wantiri faware jondu konnani en yorno biirno mi on ni ton endang Agadez les régions mun to endang wonno ko hippitere wadi e les subaka nene yande sappo woni ko himbe godon nene ne kani ono kini ono faande du no pella yaade e lore gonka no ya law mun juutendang arlit yade e wurbe tengo ci barkatan nene nek ndu kono region Agadez e der leydi sobirde ndinnom waddi ko faware joni min andena o widle habaru dum min kebini himbe nayon won ko nawni taab e der mota ka ndan ciagal mundu faware joni hippitarnde ndan waddi yorno bi ilo subakallahu fa hande to ndan difa du konda ni faware jondu konda hippitare wonde waddi kandu konda hanke woni ko waddi nene nek du konda ko hippitarnde waddi du konda ni no mile himbe bokku haram non woni ko hippito wurbe tengo gangam gangam on du kono le commune rurale mo geskeru le region mo difa kilo chapana e wur difa mango hepiternde du kono ko wadi am himbe miije boko haram yerno birmi on habaru dum kebe holli wiide ke hon himbe garana e koyde ko be naati no kuyde du kono ni be jeebe baro neddo goto lati do goldite no muso geji tiagal majjum du kono ni fa hande le habaru goto o himbe je tawanobe do enda le wur ngo enda wetengo gangam denne ne ka ko heema fu dilli naati ladde gam batte holde to himbe boko haram be garto ka sen tawabe don enda nanni fa handen du e to endan difani e le halamu no taadu kon nanni hono der region endang yerno andurdo ni rafinde na gu ko wonton endang waddi kulle kew latide in don no latini himbe sadorma sane non tawa e do filla ko darto himbe waddi yiltobe gam batte yewgol duniyaare andugol duniyaaru do du kon nanni hono gollangal endangal laji gollangal gal lokkidi sane no kuje kewdu kon nan wonton latide no anda ele duniyaaru be jeyaano gam batte himbe garan jeewa himbe no garan jeewa e welnodo en sane jonno wakkar mo kalto en himbe galana ya Allah rafinde na gu endang hande de endan ni do endan ni adaba dawa ci bandi min noddi to endan biyeteɗo Anafi Suleymana latir kam docteur kawjiɗo filla ko dartu hilal andal duniya e do téléphone andiniɗo no mouradou mabɓe wonno yara
parmi les destinations phares
le no kuytoniɓe yiiɗe gara ƴeewa ɗen nder région mo Difa no woodi seeno wiyetengo Tall tawango les département mo Guingimi latingo kan woni nokkure nde yimɓe ɓuuri yidde warde ƴeewa Allah e wedde mum e ceene tawaɗe ɗon ɗen fadde rafi hakkillo fukkingo warte nokkure noon nde yimɓe andi gari ƴeewi wakkati fuu gam ba nder internet seeno Tall ngol no tawa hen ko faddimin duni woni rafi ndewanagu tawango ɗon hande amma sana ɗum nokkure noon andande sanne leydi duniyaaru gam Allah e ceene tawaɗe ɗon ɗen kamɓe kulle tawaɗe ɗon ɗe no woodi nokkure ittanade birdiji ladde latinde hande no ɗo meme ɗumne fuu Allah e rafi ndenagu waɗi ton komi mbawta haggade ɗum anden far soɓɓirde jifande hulɗinaki foti hoore huɗo tam amma ni wiide waddude jon andal luggal ƴeewa fa tawi ko ɗum wala ɗon gila
nani himɓe hawrindeji hono jingonoɓe suudu baba ɗum won jingonoɓeɓe leydi laatiɓe gadi no yaadu noga e go lewru décembre 2016 caggal mum kase ɓe gartiteke ɓe gaɗi yaadu wondu nayyi lewru février no gonɗe nder muɗumndu endam kamɓe ɓen enda ni hono e dow filla yaadundu du gam batte halla ɓe kaala ɓe kolla du konnan ni koɓe jiino leydi wonno yaara hannde ne enden ɗum welaliɓe fewi seeɗa ɗum waɗi ko fa hannde kamɓe himɓe jingonoɓe suudu baba ɓeni ɓe mbi fa hannde ɓe jaran duro maɓɓe ngo yeeso koɓe jaran durongo yesso du konnan ni ɗereji woni koɓe kaali haalaji mabɓe dow muɗum ɓe ndesi e nder keeɗo leydi ndi gam batte ko watta ko tawi ni ɓiɓɓe leydi yardiɓe dow majjum fuu ka en du konnan deka juuɗi dow majjum ɓe mbi du konnan ni ɗereji ɗi ena ɓe jaran to hoorejo sariyaji mawɗi ɗi leydi Niger min gartan dow majjum jangode Allah jaɓiri hannden e nder batu hono jooɗo kaale mo studio kala ngo watto eɗe kikiɗe ni haala ko darto filla sariya gaɗɗo hakkunde laamu leydi Niger kañi e fa hannde ndu konnani golliriten Afrique car latin ndu konnani golla mum wona do filla ko darto hono gadoro ko ete passeport uji din enda nene ne kay ndu konnani dum waddi ko hannde nde enda fadde majjun yottade min noddi mbiyetedo Ali Idrissa latido goto e jingonobe hon bibbe leydi lati kay non tokkido filla ko darto kulle de enda gonno jaar har filla ko darto arzuku leydi o halani himbe o holli himbe ndu konnani wona dum warnen ko famtini himbe.
Il s'agit d'une affaire où l'état du Niger
fino modern mum gomnati leydi Niger heri darni golle gadol passeport he compagnie africaine o himbe kani andude ni woni juude gollobe gomnati mawbe no tawa der fiu gan gomnati no andi laabi kanudi tokki ko golle de jabe e compagnie himbe tefino no wade fu to gomnati jabu golle de he mabbe gan to dum yotto to be jotti do hande fio latake hande fodu fodu hakkune leydi Niger e leede yasin fa kulle leydi Niger gum nangama misali lana piroka ardido leydi e bale gum tawade Paris e New York do yesu cuudi kite leydi meden company o hokkama gonga don Abidjan suudu kite leede tawade der fedde o hada company o yari fi o gam Niger jukki don leede Touba kobe du o mo tefa kulle Niger gum nangi
pour pouvoir saisir des biens du Niger
e do filla ko darto nyibol hono nokkunami en hoggonde sang gam batte himbe to yadna ngada muraduji mun en ko nandi e luma ko en nandi e non endan ɗum ɗon dukko natto ena marade no han tawe nokku o ñiɓama kano woni golle ñibdi ndi wala no waɗa se garti do filla majjuni en kalan wiide ke hono fawar joni MEM kam wonno compagnie kanɗo tawe kañum woni ko ye ñiɓo e nokku o enɗan kano woni wakkati mo ganduɗe wona ñibdi ndi waɗay min saabi ko jinggonoɓe MEM o enɗan ɓe mbini joni ɓe kalani yaade e maire mawɗo mo gallu ñeme wiide e maire mawɗo mo gallu maradi wiide ke ɓe koddiri fa golɗe yaare yesso kanon woni hono fa hande ni maire mawɗo mo to enɗan maradi wi kañum ɗum tawaka to muɗum ko ɓuuri yidde ni wonno on tawe hono fawar joni konɗa ni gollal ngal ɓe acci ɗum feeyi min andina do wiide ke ko watta millioji kemenayi wonno ko MEM o enɗan hokka fuɗɗa golle en kettino nanni ni fande Ayouba Moussa hoorejo to enɗa wuuro maradi
nous avons fait passer le contrôle
min jahana ƴewode ko watta gollira e famude ko mairie hani so ittani fasotoɗo amin windi haalanimo ko golle ɗen jaɓama he makko joni kanko ni min keɗi min ƴeewa ko o wi'ata nder haalaji makko o holli ko o wala anni e humnude golle ɗen gam o wi'i kam anda ba de mairie no wodi ceede ko waɗa golle ɗe timmini golle ɗe ni waɗata kena dow laabi ɗiɗi millioji keme joyi e ko deki goni ceede gattoyteɗe dow lawol aranol gol o jaɓi millioji keme tati hano peccel sojinayyi dow pecce hemre nonniya nden o timminani golle arana ɗen ko o wiya o ƴaman goɗɗum mi anda moe wi'imo mairie wala ceede de mairie walano ceede wi'atano golle ɗe gaɗe duuɓi ɗiɗi duuni o darni golle ɗe
caggal ma jondu min anda o wiide ke hono bandimi Mohamed Mamman to enɗa maradi wonko neldo min yewtere nde ɗo Kenyan suudu saria Agadez kañum du konɗa ni hono nden mbawi wiide yewtina mbi en golli e dow filla ko darto saria gorko goto mo duuɓi noga e tati laatiɗo tumama yanude e dow suka debbo mo duuɓi sappo e jeɗɗi ɗum du kondan duuɓi tati ni ko ɗum waɗi warde joni suudu saria ndu enda yeeyi taƴoy saria hakkude mabɓe ndenno wonno kanko gorko on enda do batte hono yanugo ngo waɗani suka debbo on do wona do yarda muɗum ndenne neka o nangguirama kasu hono duuɓi ɗiɗi kasu duuɓi ɗiɗi ɗiɗi kondan tawama o jogano no enda e kasu Issama Dou hande nde endan duuɓi ɗi enda o humni ɗi sey tan suudu saria wi nenne neka o yo fama o hinno o ya e laabi makko
gaɗa kiite on ɓe joofi januɗo e ɓiyan debbo o ɓe baaƴamay min sako min garto a kasi se gonga min gaɗanaka kiite gongajo ɓiyan debbo mo duuɓi sappo e jeɗɗi o heɓino baaƴamgal ko neɗɗo o yani e makko kiite ɗen waɗaka no woɗiri sako min kokke hakke amin ndenne hakke ɓiyan debbo o yiitaka hana ni Allah wi ɗum hiitore kanon ƴeewe on jiiran e gite mo
nomon tribunal ɗo on ni wonno hono inna suka debbo nenen jana dow muɗum ko sére muɗum waɗa caggal majjum du har filla ko darto fijoji pirto ɓalli komin mbino on ni hannde nde enɗa ñalade sappoɗiɗi ɓerde nde enɗa fuɗɗete har filla ko darto lettol bal ittodirgol pelle ɓurtuɗɗe leydi Niger ɗum waddi ko Sahel fotta e USGN ɗum woni US gendarmerie caggal mum du AS police fottan kandu e jangorjo ɗo enɗa ñemey AC jango odu konan doso ton enɗa ta gour kañum du konna yam fotto e olympique arlit du konna akko kana kandu fiide tana e AS Sony Depp noni Irana du kondan fottoytana e AS Garde National ñande alangal ɗo ena galle ñeme AS Nigelek ɗum won pelle ɗe gonɗen inda fottoytana e Racinga nanni fa hannde ndumin andina o har filla ko darto latto bal nder leyɗe Afrique du konda ni ono de so ƴewama AC jango enda AS Fan mo leydi Niger hanana tawi fotto wi e fan AS tandama Côte d'Ivoire laati ɓe piidino ton enda Côte d'Ivoire nene ne kay du AS tanda on ko hebo njamaku nene wajibi AS fanta durbe heba kandu ko nani hono libitobe elaw goldo tiagal mundu fa hande min anno wiide ni hono kanko hono beto Zakari Yaw kan wonno fa war jondu ko nani hono ekito himbe AS fan mo leydi Niger o wi o mo eleyata e jamaare wadana be balla e do filal so balangol.
Fiɗa arane ɗe min mbawandiray na ko min gartoyi min keɓi wattude ɓe biyiji tati. Kam woni bi arane on nder mitaji capanɗe nayyi e jeetati min keɓi ɗum. Biɗiɗab on do ley mintaji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi min gatti ɗum. Ndenno ko tataɓa on jokki. Min muyino baabi nayoɓo on waɗa ko hokkatamin yeeso. Amma ɗum fuu no wawi laataɗe ngam fiɗe baalno. Miɗo miila ɗon du Allah e hoolare latoɓe amin baal ɓe yaade ardiɓe fedde amin latoɓe balde. Komi eltani e ɓiɓɓe leydi nanganamin e hokkude min sembe e piɗe bal gaɗoje asawe garo o. E ɗum tiiɗi amma ni miɗen eela Allah hokkamin jama.
Caggal majjondu AS duwañi duno tawa e ley fiɗe balɗe ɗe kaf ko wonno waɗa e nder leyɗe Afrique ɗe enda. Enen ƴeewi du konnani ñande en kamɓe AS duwano endan ni ɓe pottino e Ittihad ɓe to endal leydi Maroc. Ittihad on woni ko yehi hawoyɓe ɗiɗi kamɓe du konna ɓe keeɓi gotel. Nonni fa hande ni caggal mum du konnani ono fa hande kamɓe ɓe jahan ton enda Maroc gam batte ɓe jaha ɓe lato baal on endam.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Nawantiri si pirto ɓalli goɗɗum fijoji muɗum kañum du hono ko ɓangi e nder leydi men Niger ko wona ko anda sanne kam woni ko wiyete badminton. Nden ene ka kañum du konna min jiɗi min kalno hande saɓɓe himɓe leydi men Niger hewɓe andane ɗum waɗirte ɗum waddi ko bandimi ni Moukhtaru Hamadou yeeyi ton enɗan yiide e mbiyeteɗo Abdoulaye Hassan Horejo hono fedde hawjiɓe fille lattugol bal waɗugol gollal badminton on endan o noti keɗi o haalani du wiide ke yaade yesso fuu himɓe leydi Niger faman ɗum fa wooɗa ɗum woni yewtere meɗen hande pindi ɗum.
En fait, le badminton est un sport de raquette.
Badminton, ir piɗe balure gomno. De neɗɗo goto na himɓe ɗiɗo bawi pi. Debbo e gorko du no bawi gatte piyam. O daro ɗo, o daro to. Taruwol no caka maɓɓe. Ko indirte raquette na biyam beɗugu tennis fiyirte. Ir piyol balure de waɗirte. Beɗugu ni no wodi dane e togu jogirte. Ir balure fiyetene de du no seedi sanne e ir baluje ɗe anduɗen. Tan leɓe de waɗirte. Balure de du fiyoɓe de kana acca de sama. Badminton ton o na irpiol balure de ko heedi non he meden amma irpiide balure de huune non andane ton der leede Asia der leedi Faransi hande ide fiye ton sanne himbe no gidi wadude irpiide mayre du leedi Chin gada piide tennis piide ir balure de himbe buri hidude hitane mu berni hande ko irpiide balure de fudda do nyame min gadi sigila ikkintinol himbe do irpiide balure de mido wawi wi hande ko himbe wadobe himbe hemre bawi irpiide balure de denne min jaran yeso sigila o ko watta leydi meɗen naati irpiɗe balure de to de wona ide waɗi fuu nder duniyaru faadi heɓa bariyaru wattani fuu. Miɗen nder durwo du ko watta pelle kawjiɗe irpiɗe balure de singama nokku fuu nder reedu leydi ngam no heɓo nokku gaɗoɓe irpiɗe balure de. Bako iɗe keyɗi iɗe beli himɓe sanne ɗo nyamay nder Académie des Arts alal fuu subaka yamde jeenayi himɓe no gaɗa irpiɗe balure de. Nder lokkoliji du sukaɓe no ekkintini amma fedde amin de ni wurtini inde irpiɗe balure de
la fédération que les gens ont commencé quand même à comprendre ce que c'est que le badminton.
Non on tire dou dou konna won ko habaru mi fulful tili hande de kedi jam are wadde balla mun ko nan don habaruji di enda e mi hono wi ton se Allah jabi se altiner ko non habaruji fulfulde studio kalangu se tammi wakitnan on nana habaruji hawsan kore ko bandi mi Asmane Sina waddonto assalamu alaikum banata jam wali
bilinge yaha gades
tawa fa yaha maradi e zender
kettine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leydi Niger.